person that will always have your heart. You'll never see it coming cause you're blinded from the
Imvamisa ngisikhathi ngicina ukuthi ngihlale ngibuka TV ama movies ngoba ngithanda kakhulu ubuka ama movie. Bese singibona ukuthi ngiphosta ngibhorile ukubuka ama movie. Singilalela music region.
Y'all know about y'all, but I know about us, and it's the only way we know how to rock. Y'all know about y'all, but I know about us, and it's the only way we know how to rock. Do you
remember? Jama la mi umkhosi sisibonga Thembo. Lal pola ngiqale semncane kakhulu. Ngoba mangikhumbula kahle ngiqale benemnyaka yo-10. Landele ubhuti wami abadala bayemagame nawo. Ibhola liyinto emnandi kakhulu kithi nesakhula ngenxa yokuthi imvamisa kugcwele ubugebengu endaweni. So uma ukuthi udlala ibhola hlasiningi sakhulu usichithe ebholeni. Lokho kudala ukuthi sigcine ungasabonanga nje izinto emakhaya odinga ukuthi uqinise untshontsha, wenze into engaphambene kulungisa uphuzo ukubhema. So ibhola lavoid ekuthenini ungayizifana leyo. Kazangshana so late man that you mean man aphana bazibang tethisa basengayitshela nami ngathi bathembele kimi esimi kukhona masafaseki na ntambo singabona ifase ntambo bazongibambela akho aphana sebajabula singene ground manje
siyaphuma endle manje sike ground
hare acabanga ukuthi hay you can say I mean must not give me you can kwa mangijime kahle ngiyazi ukuthi hay yenza yonke into iphumelele. Igame yaba yinhle empilweni yami yayikhona ngo-2004 kodwa chas my first game ngiqala ukudlala ibhola nje sengiyibona le tournament idlala ibhola. Angiqali even nokuthola iskim ethimu lami enkulu so ngaleyo game leyo yayiyinhle kakhulu kimi ngoba athi ngena Chekweli wa ndapho ngiqala khona ukuthi ngibona ukuthi khona ithande ibhola kimi likhona. Akukho ngiyakora kakhulu kodwa into efike benkingi ukuthi angisona striker ngqo. Into evamisile ngiyenze ngiba ku midfield na ku defense kuphela. Uma ngishaya igol nje unfortunately angikwazi ukujabula impilo yami. Nyama labanye bezi bazongibamba ke. Yahluleka ukuthi ngigijime ngirole noma ngenzeni yahluleka
ungathi baba bibhola u defender ushale phambili uyazi uma ushale phambili sheshe libuye futhi shu nje wena baba bibhola uliphasa nje line yakho ulifake esiswini ulifake bafike balibambe nalo baphaselane ngabodwa nabo loze ligcine ise score mase ngenza njalo nje singakora ngizonikeza ithuba nimbele futhi eground nolokuzana
Message nginayo mhlawumbe ngithanda ukuthi ngidlise kwabanye abafuthi abathanda ukudlala ibhola ukuthi into umuyithanda kumele uyithande ngoba uyithanda ngempela hayi ukuthi cabanga ukuthi uma udlala ibhola ngomhlaba sikhile isizungu ibhola yasiza sinsikhathi ngoba umzimba kugcina uhealthy kakhulu umzimba mhlawumbe avoid ukuthi niphathe izifo ezilula yabo njengemkhuhlane amaflu nemini imkhuhlane emncane kakhulu. So ibhola liyasiza ukuthini imzimba ku-health ngale ndlela ukuthi izifo zithole kalula. So ngiyakhuthaza ukuthi emphakathini noma endaweni zethu kuhle ukuthi abafana abasebancane bayikhiphe busy badlala ibhola. Ngizongikhululekile masekhaya ngoba ibhola yonto engiyithanda kakhulu yena futhi into engicinga isizungu isikhathi esiningi ngoba ngayinika ekutheni ngodlala ibhola up until I die.